Gavumenti efulumizza ennambika y'enkola ey'emirimu mu minisitule y'ebyobulamu wakati mu kutumbula ebyobujjanjabi mu ggwanga nga bwe birambikiddwa mu ntegeka y'enkulaakulana y'eggwanga ey'omulundi ogwokuna National Development Plan 4. Eddambika eno yeesigamiziddwa ku nteekateeka ssejjoloola eya minisitule y'ebyobulamu ezingiramu okusembereza bannansi obujjanjabi obutasukka kilomita 5 okukendeeza ku budde abalwadde bwe bamala nga balinda abasawo kossa okuwuliza okuva eri abalwadde ku mutindo gw'obuweereza bwe bafuna mu malwaliro aga gavumenti. Jane Chalinsima Myuka akulira abakozi ba gavumenti atwala ebyokulondoola obuweereza wansi wa ofiisi ya ssaabaminisita akakasizza bino byonna.